6B7.
If I find a steel, if I judge a pump, see me a pump. Navuta picha mara gafa nimeanguka, hivi mwanangu nani atainilelea? Mkubwa wangu wangapata mkumbuka, kilo ya unga daga kumpelekea. Mazuri yangu wangapata atamka, ama mabaya ndo ataniongelea. Wangapi watabeba jenesara, wangapi watausiri mwili wangu, wangapi watafariji mama yangu, watamfuta machozi. Na waza mama tasimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, atalia sana. Mama yangu kika kikumbuka mambo mingi liyopita, itamuma sana. Mama yangu nawaza, 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 ikienda mbele zaki. Nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Nawaza, 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 ikienda mbele zaki. Nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Wengi wataongea kuhusu mimi, uwambea uwafitini, kilicho ni uwa watasema ukimwi. Nilikuwa naendekeza chini, na waza wangu wataka uchekelea. Mimi kifariki wao walisimali, wakati wote tutaelekea, haina mmoja hii safari. Waza mama tasimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, atalia sana. Mama yangu kikaa kikumbuka mambo mingi aliyopita, itamuma sana. Mama yangu nawaza, 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 ikienda mbele zaki. Nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Nawaza, 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 ikienda mbele zaki. Nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Ifanya njapa sine hapa, Meneja Dropta Babu Kesi, Mr. Tenende, wewe Moxi B7, Supporter Bero, MP Movie, Msobi Bukaka, Vanichi Bukaka, Fasa Teja Kaka, Cloudy Kaka, Dizo Master, anaitwa Mani Chipe, Ligo Media, Sasite wewe, anaitwa Kipande.
Sound Mox B7.